Abalamuzi ab'eddaala erisooka basabye wabeerewo okweyongera kw'emisaala egibasasulwa ne babateeke ne ku nteekateeka ya yinsuwa y'ebyobulamu kisobozese okukola emirimu awatali mbeera yonna ebalemesa. Bano bagamba nti baagala ne yinsuwa y'ebyobulamu egendeko ne bakyala baabwe n'abantu abalala waakiri nga bana olw'okwongera okukakasa nga bakola emirimu gy'obulamuzi mu mbeera etaliimu kunyigirizibwa. Bano era baagala baweebwe n'emmotoka kw'ossa amabanja ag'ebyensula kibayamba okufuna we basula ne babeera batuuse okunyika emirimu gy'obulamuzi nga tebalina mbeera ebaswaza. Omukulembeze wa Uganda Judicial Officers Association era nga mulamuzi wa kkooti enkulu ow'ensonga ez'ebyettaka Olive Kazaalwe Mukwaya ategeezezza nti singa enteekateeka y'obuwumbi 40 enebeera eteekeddwa mu balamuzi kijja kusobosa okukendeeza ku nsimbi ezeetagisa okutambuza emirimu gy'obulamuzi n'okutuusa obwenkanya eri bannayuganda. Babadde mu kkubaganya birowoozo ku bbago ery'etteeka erya Magistrates Court Amendment Bill 2026.